sigilaji fere-fere ji hemre sappo e go heɓi wallitede miliyaruji joyi dollar dow fi woƴƴi tagol bakaji ɗum memi ko watto leyɗe hemre nder duniyaru ɗo. Niger banque biteɗo Bagiri kan woni ko heɓi mballaka. Sani Ayuba, hoorejo sukaɓe ummatore daraniɓe ndenagu laddeji e jaye JVE Niger.
Banki Bagiri no wodi projet mbawɗo hedde jawdi ndi enen ɗo filla ko darto woƴƴi tagol mbakaji ɗin. Aya won no wodi du pelle goɗɗe ɗe duniyaru latiɗe no kokki lawol leydi Niger heɓa jawdi ndi enen to muɗum en honno pinuddu ni
enen.
Projet ji dow fi mballaka kan hani tawe tinito ko nafoto nimɓe leyɗe ɗe dow fi woƴƴi tagol mbakaji. Daura Naino Mahamadou Senedo sawara mawɗo mo leydi dow laddeji e yaadu yeso omo fillo ɗo noye projet ji ɗin suɓorte.
Tafon sey ndaare yalla projet o enen sigila mum no yaade e sigila leydi ndi endan wajibi du konna projet o enen tawe no wattani sembe yaade e nafakkaji yaade e ɓiɓɓe wuro ɓen endan e dow fi ko woñƴitagol mbakaji wawi waddande ɓe.
Ɗo Niger banque biteɗo Bagiri sigilaji muɗum gon heɓi milliyaruji jeɗɗi sefa. Sigilaji goɗɗi du no hen wattanede jawdi ko watta milliyaruji ɗiɗi sefa yeru no Daura Naino Mahamadou mo Senedo wiri.
Hawrinde sakitinde waɗani dow fi ko dartodiɗo jawdi dow fi woñƴitagol mbakaji Bagiri ɗon endan heɓama ko watta million sappo e ɗiɗi dollar. Projet ji goɗɗi du heɓama e dow ɓeydugol sembe gam ɗum waɗa talkidi kono sigila e dow fi woñƴitagol mbakaji ko wawi waddude nder leydi Niger.
Jinganoɓe ɓiɓɓe leydi gon mbi nimsiti ko ɗo Niger kulle ɗen tokkodirayi no woɗiri fa ɗum waɗi foɗu foɗu. Miɗen miccittina on duni ko jawdi ndi durwidol e fi woñƴitagol bakaji joƴƴinama duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeenayi wakkati no hawrinde ko penag ɗum du gam durwididde e ko fi woñƴitagol bakaji watto.